mtoto wakilia dede dede
mindo baba yake ni mbebe
mabuba mabuba
oyo oyo oyo.
This is an album a classic, it's your beloved and this is Aitabo's song your D classic.
Mrembo, nataka ni kusimulie hadithi, ujue wapi nimetoka na wapi ninakwenda yake. Tofauti kati ya we na wale, we ni mkarimu sana.
Chawaza bonga la toto
toto, au na maringo au na gaisi dingo, vise za kumeki bingo. Umeridhika na mimi sana, musigombi baby,
wasalimie kwa furaha, mana nyumbani utarudi.
Nataka uwe waifu matirioni,
tunafana naye
yeah. Kama mapacha, kama mapacha, chula vidali,
tunafana naye
dadi. Tabia na mwenendo matendo,
tunafana naye.
Yo mama sita like, look at me, I'm look at you baby,
tunafana naye.
Nataka uwe waifu matirioni.
Ata vitabu vadini vimeandika mwanaume kuchakarika, welangu jukumu nimejivi.
Kimwali mwenye shida, yendo wangu swaiba, sweet la vida. Oh,
oh baby, nikafanyo tingo, niwe konda nikamate bingo.
Halimbrari ni kutuzi mwali, chapata bonge la toto
toto. Maringo, auna gaisi dingo, misha za kumeki bingo.
Umeridhika na mimi,
salamu sigombi baby,
wasalimie kwa furaha,
mana nyumbani utarudi. Nataka uwe waifu matirioni,
tunafana naye.
Kama mapacha, kama mapacha, chula vidali,
tunafana naye.
Tabia na mwenendo matendo,